nani mpyanga
naye amazigili jinge gazunga namula mama ije mtu agaida naye amalabiki moyo waliza naye amagiziki moyo waliza Baluwa magati shumea Zana zunu matitwa kila Magati zivaka shumea Matipika mbaya Ndamu aguba kasu Ndamu aguba kasu Zanga manjipenga na lopepe Tendini tila wedding day Kwalili mwiku yonja musa muwabana Mbawishi kama nitana nyame ababwa Zunu na babuya, wana mama tezingi Zunu na babuya, wana mama tezingi Kumbane mbane, kandi mepi
Daguye ya, mama menda uye ya Wandi sambula, wandi sambula
Mamba ije mtu agaida Nae amalabiki moyo waliza Nae amagiziki moyo waliza
Baluwa magati shumea
Zana zundu matitwa kila Magati shumaka shumea Manipika mbaya
Hello Safu Command Ule Mugurinti Dimeku Mwana bagayo Inga ulajisa moyo onda yeya mundaga inda Samba, iwa mugo wandaga penga bivu bagandi samba Ingata ye ya mtita mbagandi shome ya jiwatiye
Jiwatiye
Masi mpenda ye ya inga wajisa moyo we
Mamba ije mtu agaida Nae amalabiki moyo waliza Nae amagiziki moyo waliza
Baluwa magati shumea
Zana zunu matitwa kila Magati zivaka shumea Manipika mbaya
Nimetongola banyo Nimeleo leo
Natimekona yeya Sewa katuzovana Ati mevonda ye ya mutu za mkatupelu
Arasika pavilipa inyeva ni mkwangu
Ati ngoma hili ye Indabuga kunyona langa bali virika wa mujangu Ndabu ye ya ilu ya tukazibiru lanuna Ndabiwa kuwaya bama Ndabiwa kuwaya
Ndabiwa kuwaya bama Ndabiwa kuwaya mwagaluba we
Izi wewe jiluma Boss ndakubona
Come on.
palet. Hello, Kua. I bought the watch it well. What thing got the woman out? I don't think it's a good. Janka, man. Janka.
Exclusive from KwazaMusicBlog.co.
It's RCK on the beat, boy.